Masipala wedolobha lakaManzini ufisa kwatisa sive sasezone 6 Sikhunyana Township kuthi ngenxa yemisebenzi lemkhulu yelive umhlangano lomkhulu webudzingisa tenzaba tentuthuko kuleli dolobha kuhleliswa kwemakhaya lamasha phinze nekuphakanyiswa kwemalunga lamasha lebe uhlelo lwemhlati sikhombisa kulesedulu sewuhlehlisiwe utawubanjwa ngemigcibelo mhlati lishumi nakune kuyo lesedulu.